masanga nzireyo je ya tujja katunda mobisekusi mobisoto ne bitumi mokuswala no kukaba mpale mbaya butola besuliranga munkerenga tetumanyina byancha era singa teyali katunda ani yandirwaniride n'omubaka we waffe ku kyalo gwe twalonda yaleka tusirane twefire naye katondono
muyita sabalwanyi
alinamanyi mangi
muyita sabalwanyi
etalo zazisobola omulwanyi namigasinga ona ayinamanyi mangi etalo zazisobola omulwanyi namigasinga ono katonda tale mwatulwaniridde yatufuula baana bamukwata mummonye yatama paka enkuta okuyiika tujja kuyimba paka kigenge walalala olusozi ne bweru balwinza olya lushiftinga olugana engabo ye katonda waffe yabinyweza era katonda amanyi kyokabeera olumu ekiro mitima gy'abakabaka mukono gwe atoola ogugo kwe lwima era gwe n'oyimukando zinamate eyakulwanira luli ne leero wali kuba yatusaasira alinamanyi mangi etalo zazisobola omulwanyi namigasinga ona ayinamanyi mangi entalo zazisobola omulwanyi namigasinga naye katonda wannabakyata sasuza kibibukambwe katonda w'ommambuka y'omuuyo afukirira enkuba mu kiko mazima ekisa kye kyekitubadde okuyita mu bizibu byonna era nnyimba ntya nze ne sitenda kuba okuumyo kuyita gy'empisa eyo yonna mazima atukuumye n'atakowakowa eka gwe ne mmunyeenyeza ekiwaato kyange bino byensiiba ŋŋamba abaana bange gyennyumba y'emirembe gyokka ne bwegaba mateerera ekiwato nnyola laba gwe bwansanguza akatuyotuyo tetukyafuba walalala amazina asetula amasetola okutenda mundeke nze n'ennyimba mundeke nze n'entenda mundeke nze n'embiibya nina omulwanyi w'entalo katonda gwe twasinga